Dr. Fanny Willis ayaa toddobaadkan isagoo ku sugan degmada Fulton ee gobolka Georgia wuxuu ku dhawaaqay eedda afraad ee lagu soo oogay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, eedan oo iyana la xidhiidha inuu isku dayay in isku dabamarin lagu sameeyo natiijadii doorashadii 2020 ee lagaga adkaaday ee gobolkaasi uu ku guulaystay musharaxii xisbiga dimuquraadiga Joe Biden. Donald Trump oo horaantii bishan August ka hadlayay isku soo bax olola doorashooyinka soo socda gogol dhig u ah oo ka dhacay magaalada Montgomery ee gobolka Alabama ayaa ku tilmaamay eedahan wax lagu qoslo, waxaana uu sheegay inay kor u qaadi doonaan oo keliya taageerada isaga loo hayo.
Every time they file an indictment, we go way up in the polls. We need one more indictment to close out this election. One more indictment.
Mar kasta oo ay dacwad igu soo oogaan, waxaanu kor ugu sii kacaynaa doorashada. Waxaan u baahanahay hal dacwad oo kale si doorashadani loo xiro. Hal dacwad oo kale. Marka doorashadani way xiran tahay, qofna xitaa fursad ma
haysto.
Sida laga soo xigtay xog ururin ay sameeyeen warbaahinta Associated Press iyo xarunta daraasaadka arrimaha bulshada ka hor intaan la soo saarin eedeymaha gobolka Georgia, 74% dadka taageersan xisbiga jamhuurigu waxay sheegeen inay taageerayaan Trump doorashada soo socota ee bisha Noofambar sanadka 2024. Laakiin 73% dhammaan dadkii Mareykanka ee la wareystay waxay sheegeen inay hubaal tahay inaanay taageeri doonin, halka 11% kale ay sheegeen inay u badan tahay inaanay taageeri doonin Trump doorashada Noofambar 2024. Donald Trump ayaa sidoo kale wajahaya dacwado ka dhacaya maxkamada ku yaala Washington, New York iyo Florida. Anthony Michael Chris oo ka mid ah khubarada arrimaha falanqeeya ee ka tirsan kulliyadda sharciga ee jaamacadda Georgia State University ayaa VOA da u sheegay.
But I would not be surprised if we see Donald Trump take advantage of this process and attempt to.
Laakiin la yaab ilama ahan haddii aynu aragno Donald Trump oo ka faa'iideysanaya inta ay dacwadahani ku socdaan oo uu isku dayayo inuu u isticmaalo hadalhayn badan oo dhinaca warbaahinta ah, sababtoo ah dhinacyo badan marka laga eego ololihiisa madaxtinimo ee xilligani waa maxkamadayntiisa tan degmada Fulton County, waa maxkamadaynta DC iyo dacwadaha kale ee New York iyo Florida.
Larry Saboto waa rugcadaa siyaasadeed oo falanqeeya arrimaha siyaasadda kana tirsan jaamacadda Virginia, waxaana uu VOA-da ugu waramay khadka Zoomka isagoo sheegay inuu ka walaacsan yahay in badi madaxda xisbiga jamhuurigu ay ku guuldareysteen inay cambaareeyaan Trump si ay isaga fogeeyaan eedaha dul hooganaya ee ah in la isku dayey in sabamarin lagu sameeyo natiijadii doorashadii 2020.
And if Republicans saddle the country with Donald Trump as their nominee, then anything.
Haddii xisbiga jamhuurigu uu go'aansado in Donald Trump ay u caleemo saaraan murashaxooda, marka wax walba waa ay dhici karaan, sababtoo ah dimuquraadigu waxa u taagan Joe Biden oo 82 jir ah, ama xilliga doorashada da'diisu ay tahay ku dhawaad 82 sano oo isaga oo xilka haya uu u tartamayo doorashada xilli kale. Aniga oo ixtiraamaya una rajaynaya in uu noolaado 100 sano.
Qaar ka mid a dadka Mareykanka ayaa sheegay inay walaac ka qabaan da'da 2 musharax ee la filayo inay mar kale doorashada isku hirdiyaan, kuwaasi oo kale ah Biden oo haatan da'diisu tahay 80 jir iyo Trump oo iminka ah 77 jir. Mike Pence oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee xilligii Trump ayaa sidoo kale u tartamaya in xisbiga jamhuurigu ay u caleemo saaraan inuu noqdo musharax xisbigooda doorashada uga qayb gala, waxaana uu sheegay in Donald Trump uu isku dayay inuu ku qanciyo inay si wada jira u diidaan natiijadii doorashada ka hor intaan la gaarin bishii Januari 6-deedii sanadkii 2021, markii weerarka lagu qaaday aqalka Capitol Hill-ka ee Kongreeska Mareykanka.
And then on that day, President Trump asked me to put him over the Constitution, but I chose the Constitution, and I always will.
Marka maalinta madaxweyne Trump wuxuu iga codsaday in aan isaga doorto oo aan ka sarreysiyo dastuurka, balse aniga ayaa doortay in aan dastuurka laga sarreyn karin oo uu sharcigu sarreeyo. Mar walbana sidaa waan samayn doonaa. Xaqiiqatan waxaan aaminsanahay in qof kasta oo isku daya inuu dastuurka ka kormaro ama sharciga ku tunto aanu weligii madaxweyne ka noqon Mareykanka.
Meelaha qaar ayaa lagu arkayay dad isku soo baxaya oo mudaharaadaya, qaarna ay canjirayaan amaba ay dhaadhaajinayaan Donald Trump. Trump ayaa la sheegay inuu doonayo in dib loo dhigo natiijada dacwadiisa ilaa doorashada 2024, balse khubarada qaar ayaa sheegay in ay codbixiyayaasha u roon tahay inay ogaadaan in dacwadahaasi lagu helo dembiyo iyo inuu noqdo dembila'aan. Dacwadaha sida gaarka isha loogu hayo waxaa ka mid a kuwa la xiriira iskuday lagu joojinayo xilwareejinta, taasi oo noqonaysay markii ugu horreysay taariikhda Mareykanka.